أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مرتين الله تبارك وتعالى نقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينقص مكوه وعليه ينقص ما يوم ومبجي يمون ومبجي جوه كبدا ومون نسمي تابوان ومبجي جوه كبدا وكبا
malaika zinyonyolwa kunyonyolwa ati bwe tuwuliza nti malaika kyeki zakunyonyolwa nga buli kyengendo biti oba aya kyokerya zimalayika nsi ya bitonde ebitalabako makhlukuna bitonde amakulu si katonda laisa lahum min khasaasi aluhiya shay mu matenga ga katonda tibalinayo nakamu tibawabulamu kitonde tibatta khalaqahum llahu min nur allah yabatonda abajja mu kitangaala la yasuna allaha ma amarahum tibajemera allah kyababalagidde wayafaluna ma yumarun bakola kyabalakur wala inat sibasajja akira sibakazi faminhum man yaskunu larda mulimu ababeera wano ku nsi waminhum man yaskunu sama era mulimu naababeera mu ggulu n'ebirala byendeseeyo bingi nnyo naye at least ndowooza awo bomaze okusika bwe bafaanana era oba omaze okuggyamu ebitonde ebirala oba oggyemu amajinni kuba go gajeemera katonda oba oggyemu abantu kuba ku nsi ne mu ggulu tibabeerayo oba oggyemu ebisolo kati kyosigazza mu bwongo okusinziira ku bino byennyonnyodde ne sifaati endala zeekimenye kyekyo ekitegeeza zimalayika kitegeerekese bulungi wabula abantu okusinziira ku buwangwa bwabwe bannyonnyola malayika okusinziira nga bakadde baabwe bwe baalinga bannyonnyola ennyinyonnyolo ezo zonna ntya malayika gyemisambwa ekigambo ekyo kikyafu era nga bagamba nti emisambwa egyo gyebabaka ba katonda mikyamu emisambwa girabikira mu bifaananyi bibi kuba nti ogwo gwe musambwa baali badde boogedde ekigambo ekituufu naye okusinziira ku njigiriza ey'obusiraamu malayika tezifuukafuuka bifaananyi bibi bo abangereza malayika bakitwala bwe bati nabwo okusinziira ku buwangwa bwabwe bagamba nti malayika oba enjo batimulanga bagamba nti messenger and servant of god ye mubaka era omuweereza wa katonda usually mu mbeera ezisinga represented as a person kugamba alabikira mu kifaananyi eky'omuntu with large wings ng'alina ebiwawaatiro binene and dressed in white clothes ng'era ayambadde n'engoye enjeru bo bagamba nti okusika amangu mutegeere malayika kyeki mubaka wa katonda era muweereza wa katonda atera okukubwa ekifaananyi n'alabika nga ayambadde engoye enjeru ng'era alina n'ebiwawaatiro ebinene abo nno baali batuufu nnyo era baasinga ku baganda wabula ogamba nti akubibwa ekifaananyi ekalinga akakyamu kuba ekyo nabwe kiba kituufu kyoyo yenno ate obusiraamu tebukkiriza kumukuba kifaananyi naye bo abantu abamu nga oba abakristaayo gena okula nga bakubye ebifaananyi biriko ebiwawaatiro nga bagaa nti eyo yeki malayika omuntu asobola okugiraba n'amaaso ge wabula ti mu biseera biri ebyabannabbi kuba bwagira mu kifaananyi eky'omuntu n'ayogera n'ennabbi nammwe abaliwo oba abaaliwo mwamulabanga bamalayika bagira mu kifaananyi ky'omuntu ne bakyalira Ibrahima alayhi ssalaamu ne Luutu alayhi ssalaamu baali mu kifaananyi ky'omuntu era baabalaba yadde n'abaaliwo baabalaba wabula si kituufu omuntu kugamba nti nalabye malayika oba mu kiwonvu gundi oba ku lusozi gundi eyo liba jinni ne bwe likugamba nti ndi malayika kakasa liba likulimbye ngera bwekalimba baganda baffe era wamu naffe abajjanjaba abantu abakubiddwa amajinni jinni liyinza okukugamba nti nze malayika Jibuliiru omuntu n'ava nawo ng'atidde ti okumanya oli ebintu byagenze wala malayika Jibuliiru kennyini yeyazze Jibuliiru tagira muntu afaananako nga ggwe kujja ngu omaze kkakasa ndi nti oli nnabbi naye oba toli dhalika jiniyon eryo liba jinni bwe liba kisiraamu ekisiraamu eririmba bwe liba kafiri eriba lyagatta wakati w'obubi obubiri obukafiri n'obulimba era abangereza mu buwangwa bwabwe bwetutegeerera mu bitabo byabwe ebigulu n'ebigambo byabwe bye bayita dictionary oba mu njogera endala bagamba nti malayika kyeki bagamba spirit that watches and guards one ekitonde ekiri mu mwoyo ekirabirira era ekikuuma omuntu bwe baba baali tibategeeza jinni lino allah lye yatuteekako ku mukono ogwa kkono lye bayita karin nga bategeeza nti ye malayika ekuuma omuntu nabo baba baali batuufu ekikyamu nti baafunze ekigambo malayika mwekyo babanga abagamba nti ekigambo malayika kifumbira mu kitonde ekyo eky'omwoyo ekikuuma omuntu so nga malayika anwa bika bingi era mu njogera yaabwe endala bagamba nti malayika a person omuntu especially a woman asingira ddala omukyala who is very kind ow'ekisennyo good omulungi and beautiful omulungi mu mpisa mu neisa eri abantu era n'omulungi mu feefu ate awo baba bakoze eki bawamye wabula ng'ate enjogera eno n'abawalabu baagirina bwe baalabanga omukyalo omulungi nga bagamba nti eyo malayika kiraba oba oli awo n'abaganda bagirina oli ng'atuka n'okugamba nti nze mukyala wange aleeka malayika mulamba simanyi nti aba ategeeza kidayatezi malayika ziri katonda zaatuma wabula aba alinako eyeyazise nga yendabika baba oyinza okugamba nti omukyala wange alinanga ekimuli ng'olumu otegeeza kyakawowooke kalungi oba naye mulungi nga kyo naye nga totegeeza n'olwekyo bw'oba omwagala genda omusange mu nnimiro ebanga enjogera yakweyazika era ta'adduban maa al malaa'ika okulaga empisa eri zimalayika era mu busiraamu kiba tikisaana kugamba nti omukyala malayika oba ekigambo ekifaanaganako buti kati kitegeeza zimalayika kyeki kira tibagala okutegeera okugamba nti okukkiriza zimalayika empagi y'obukkiriza ey'okubiri okukkiriza zimalayika kitegeeza ki oli agamba nti nenakkiriza zimalayika aba kikyagala okutegeeza ensi oba omwoyo omuntu wagamba nti mba okukkiriza zimalayika aba ategeeza ebintu bina bw'oba otegeeza bisatu oba tozikkiriza olwo bukyasinga ate ogamba nti mba ntegeeza kimu n'olwekyo bintu bina kati tokkiriza bintu bina omanya nti okkiriza ki zimalayika era ali wano n'awuliriza ogamba nnakkiriza zimalayika n'obanga kiwakkiriza kimu ku bino oba byonna kiwabikkiriza nga wakkirizaako bimu oba kiwakkiriza ekisooka al imaanu biwujudihim ogamba nti nnakkiriza zimalayika ekisookera ddala nti oba omaze okukkiriza nti gye ziri mu butuufu kiwakubeera wano butuufu malayika zikola ki wabula ekyokuba nti gye ziri si kugamba bugambi nti nzikiriza nti gye ziri kuba na bukakafu nti ddala gye ziri nga bw'owulira nga nnabbi agambye lunaku olw'ejjuma malayika zijja awo ku miryango ne zirindirira ne ziwandiika asoose ne ziwandiika owookubiri kasita imaamu alimyo ekituuti ne zizingako ffayo newankubadde oba toziraba nga gw'ogamba nti nga sirina gwe nsanze mu kkuba awo oba ku mulyango gw'omuzikiti kakasa nti mubutuufu zikola ki era bw'oba ogugozze mu muzikiti weesunge ng'ogamba nti mubutuufu walillahi alhamdu zimpandise mu fayiro nga nze asoose bw'oba ng'okeereyo nga allah nange bwangeredde olwaleero onakuwale ogambe nti mubutuufu ezo tizimpandiise naye lwobutakuwandiika si kye kitegeeza nti swala yo eba efudde wabula oba osubiddwa ziri mpeera ez'ono asoose nazzeeko ono abanga asaddaase ngamiya abanga asaddaase ente abanga asaddaase nga nabi we yagenda akola ki eyagenda abimenya nekyo okukkiriza nti gye ziri kukkiriza nti omawa okukkiriza zimalayika kitege ekisooka kukkiriza nti gye ziri allah ziyakuteekako ezikukuuma okakase ndi mutuufu ntambula oba ŋŋenda kwenda oba ŋŋenda kukola kituufu naye zindaba okukkiriza mukyala wo bw'aba alina olubuto okakase nti mutuufu bwe ziweza emyezi ena zennaku 12 allah azisindise emaze okufuuwa omwoyo omwana wange ali mu lubuto emuwandiiseko oba aliba mulungi oba aliba mubi ebyo byonna obikakase kitegerekese bulungi bingi nnyo kyekitegeeza okukkiriza zimalayika nti gye ziri ekyokubiri z'omanyi amannya gaazo
z'omanyi amannya gaazo okkirize nti ddala ago ge mannya gaazo. Kyekyokubiri mu kuzikkiriza ekisooka okkirize nti gye ziri. Ekyokubiri okkirize ng'era okkiriza amannya gaazo. Bwe bakugamba nti Ibuliiru ye yaleetanga obubaka, oleme kugamba nti Mikaeru. Kati okkiriza nti waliwo malayika yaleetanga obubaka, naye ate n'otagituuma linnya lyagituuma n'ogamba nti oba Isirafiri, era ojja kufa tozikkiriza. Nekyo tuzikkirize nti gye ziri nga tukkiriza n'amannya gaazo, wabula ezo zokka ze tuba tumanyi amannya gaazo, kuba waliwo ze tutamanyi mannya gaazo ng'ate ezo nnyingi. Ezeki? Ekyokusatu, tuzikkirize nti gye ziri era tukkirize mu mannya gaazo. Ekiringa ekyokusatu, tukkirize n'emirimu egyaziweebwa. Naye bakugamba nti Jibuliiru ye yaleeta obubaka, nga tugamba nti ate Jibuliiru yetta abantu, nga si endowooza gy'olina. Obe n'endowooza entuufu egamba nti Jibuliiru yaleeta ki? Obubaka. Malakul mauti yajjamu emyoyo. Maliku yakuma omuliro. Kya bulungi? Olundi gwe baatugamba nga Khazinu oyo yakuuma ki? Baatugambanga nti yakuuma omuliro. Naye Maliku yakuuma ki? Oba oli awo ng'akuuma birala nga si muliro, kubanga balina amannya ge gamu. Naye bye mmanyi mu hadithi entuufu ye Maliku. Kati okukkiririza mu mirimu gye baakola. Ekirala, tugambe ekisooka kukkiriza nti gyeziri, ekyokubiri kuzikkiriza nga tukkiriza nti erinnya lyakola omulimu guno ye gundi, ekyokusatu kukkiririza mu mirimu gye gakola ki? Zegaakola okukkiriza mu mirimu gye malayika ze zaakolanga ki? Ekiringa ekyokuna, al imaanu bima alimuna min sifaatihim. Allah zaatunyonnyodde nti zifaanagana bweziki, era tuzikkirize nti bwezityo bwe zifaanana. Ng'ekyokulabirako, malayika Jibuliiru nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyonnyolako nga bwe yagirabira ku kifaananyi Allah mwe yagitondera. Wano we yajja hadithi ya Abu Hurairah egamba nti yajja omusajja yajja nga taliko buwufu bwa lugendo, engoye ze nga njeru, ng'embiri ze nzirugavu nnyo. Awo yali mu kifaananyi kya muntu. Naye mu kuzikkiriza tuteekwa ozikkiririza mu ndabika oba mu mpaanana Katonda gy'aba yatunyonnyola nti eno malayika efaanagana bweti. Ekyokulabirako, Ibuliiru alayhi salaam nabbi yagirabirako mu kifaananyi Katonda mwe yagitondera ng'erina ebiwaawaatiro lukaaga. Ng'erina ebiwaawaatiro mmeka? Lukaaga. Ate lukaaga kadi sadda lufuka, ng'ebiwaawaatiro ebyo bimaze n'okubuutikira obwengula bwonna obw'ebbanga. Kiraba bulungi? Ebiwaawaatiro lukaaga ng'ate bibuutikidde obwengula obw'ebbanga lyonna. Kakati Allah bwe yagitumanga era nabbi bwe yagiraba mu ndabika eyo yatya nnyo. Njogera ezimu zigamba yazirika n'okuzirika. Kati yateranga kujjira mu kifaananyi ekifaanagana eky'omuntu. Kwegamba mube ku levu emu. Ayogereziganye nammwe nga temutidde. Kyobulaba ate waliwo lwe yagiranga mu kifaananyi nga nabbi yamulaba yekka ng'ate abali naye tebamulaba. Nga Jibuliiru byayogera ne nabbi yekka yabiwulira, ng'ate bano tebakola ki? Tebabiwulira. Naye embeera yabeerangawo. N'ekyo okukkiriza zimalayika kitegeeza ebintu bina. Kukkiriza nti gye ziri, kuzikkiriza mu mannya gaazo, emirimu gyazo n'enfaanana yaazo, ezo zokka eziba zaatunyonnyolwa enfaanagana zitya. Ekyokulabirako emirimu gyabwe, Jibuliiru alayhi salaam yaleetanga obubaka. Mikaeeru tonnyisa nkuba. Isirafiiru yerifuwa mu ŋŋombe ng'ekiyama kigenda okutuuka. Malakul mauti atali Isirafiiru, Isirafiiru siri linnya ttuufu. Malakul mauti yo yajjamu emyoyo gy'abantu. Maliku yo yakuuma omuliro n'endala nga bwe bagenda bazibanyonnyola. Ekyokusatu kyenjagala tuyige ku zimalayika, okuzikkiririza muntu gye ziri n'ebyo byonna kitugasa ki? Mafaidatul imaanu bil malaika. Tuganyulwa ki bwe tuba nga tukkiriza zimalayika? Ekisooka tetuganyulwamu, tumanya amaanyi ga Mukama Katonda tabaraka wa taala n'ekitiibwa kye n'obuyinza bwe obwawaggulu. Lwaki? kubanga mu buntu omuntu bw'akugamba nti emmotoka eno model 97 gundi yeyagikola nekwewunyisa nnyo osinga kwewunya yagikola kiwa kiri kakati mukumanya mukukiriza zimalayika ekimu ku kyetuganyulwamu kumanya nti wallahi Allah muyinza olaba malayika mpitirivu nnyo nnyo mu bungi naye mubwebi yabiwawatira olukaaga ate ebutikira obwengula bw'ebbanga n'eggulu olwo ye yagikola aba afaanana atya nkirabo nti nekyokukkiriza zimalayika emiganyulo emingi gye tufunamu kwekumanya azamatullahi tabaraka wataala allah nga bwali waawaggulu era owekitiibwe nyo ekyokubiri kyetuyiga si kyetuyiga mu kukkiriza zimalayika tuyigamu ekigamba nti allah ayagala nnyo ebitonde bye lwaki n'ateerawo nedatonyeseza enkuba enkuba tegasa bisolo na bimera byokka wawula naffe abantu tava mu bitonde bye allah tabaraka wataala allah n'ateerawo malayika ezitukuuma malayika ekumegwa omuntu allah tava mu bitonde bye allah n'ateerawo malayika ziwandika emirimu gy'okoze okakasiza ddala nti ekiyama bwe kirituuka tujja kulyazaamanyizibwa eyo byonna nkukkiriza malayika nti gye ziri ogwo nagwo muganyulo munene nnyo tumanya nti allah alabirira nnyo ebitonde bye sinzira bwe yatuteerawo zimalayika ezitukuuma malayika eziwandika emirimu gyaffe malayika zituleetera enkuba ekyokusatu kyetuganyulwa mu kumanya okubeerawo kwa zimalayika twongera okuzaagala lwaki tuzaagala mulowooza kubanga webakugamba nti waliyo malayika gye batonda nga yo eri ku sujuudu n'essaawa eno ekyali ku sujuudu ng'ate naawe oyagala nnyo abantu abagondera allah eyo toyinza kujaagala nnyo allah azogeddeko nti la yaasuuna allaha ma amarahum bweomuntu atajemera allah kyamulagidde toyinza kumwagala nnyo nekyo kyetuganyulwa mu kuzitegeera nti gye ziri ebintu bisatu ekisooka tumanya ekikiba kya allah mutegedde tukimanya kutya ekyokubiri tumanya nti allah talekerera biddu bye baddu be tutegedde mutya bw'atabalekerera ekyokusatu tutegeera okuba nti tulina okwagala nnyo ezimalayika lwaki kuba tezijemera allah nate omukkiriza ayagala nnyo abatajemera allah tegerekse bulungi kati ekiraba kyetwagala okusoma ku zimalayika malayika mibiri oba mpewo malayika mibiri kwawukanako nga amajinni malayika mibiri egiri solidi emikakanyavu gwoyinza n'okukwatako n'obuwulira bikhilaafi ljinni okwawukanako amajinni go ge tugamba nti aazo mpewo gwe jinni nelijja likuyingira nga liyita fi masami ljismi mukatuli kali akayitamu entuuyo nga otuuyana neliyitamu n'otaliwulira kiziba mpewo ng'abaganda bwe baziyita empewo munjogera y'ekisiraamu tugamba nti ajisaamun latiifa mibiri gya luwewere nnyo omanye ekintu ekyoluwewere nnyo bwe kikukoonako towulira kiwe kiri singa nkuyisaako kapamba oyinza obutawulira naye nga kaba kakkoonyeeko kibola ake beyambisa ne ku liiso eriri sensitive ennyo eriwulira amangu akaba kalikoonyeeko beyambisa pamba lwaki kubanga naye waluwewere nnyo nekitegeeza ekintu ekyoluwewere kiyinza okukoonako oba okuyingira n'otakiwulira era nabbi kyeyatukubira ekyokulabirako n'agamba nti inna shaitaana yajiri min ibuni adama majira ddami fi luruq yatukubira ekyokulabirako n'agamba nti sitaani eyejinni etambulira mubiri gw'omuntu nga omusaayi bwe gutambulira mu musuwa omusaayi mubiri jakuba wetuli otambula wali waguwulira tosobola kati nejinni tosobola kubiwulira lwakikubanga jismun latif jismun fi muntaha latafa mubiri ogwagendewala ennyo mu kuba ogwoluwewere ate olaba bakugaana okugaa nti n'empewo nagwo mubiri empewo eno gye mulaba ekuŋŋuta nagwo jismun mubiri naye latifa jiddan bwalowere nnyo 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 era lw'owulira ku mubiri ogwo ogw'empewo ng'ezzeyo amaanyi n'ekola ki n'ekukoonako enjala okukoonako n'owulira ng'oli okusinziira ku sipiidi gy'eba ekola ki gy'eba eriko kakati nno n'amagini nago bwegali naye nga zezi malayika agisaamu miki nibiri lwaki obujulizi mu qur'aani ne hadithi buyitirivu obumu ku bwomu qur'aani allah agamba alhamdulillahi atenderezebwe allah mu butuufu asaana atenderezebwe fatiri samawaati wal ardi eyatonda amagulu n'ensi jaili lmalaika era atenderezebwe oyo yakula zimalayika rusulan nga babaka eri abantu bakyatuyamba nyukusa n'omutendereza oli ajinihatin nga malayika ezo zirina ebiwawaatiro masina waliwo ezirina ebibiri watulaata waliwo ezirina ebisatu warubaa waliwo n'ezirina ebina ekintu kyinza okuba n'ekiwawaatiro nga kimubiri nekyo almalaikatu ajsam malayika mibiri nekyo belief oba aqida gyoteekwa okuba nayo ku zimalayika bwe kukkiriza nti mu butuufu zimalayika mibiri tegerekese bulungi eyo suratu fatir aya ey'ekkumi malayika kyezisinga ekitiibwa mu malayika za allah zonna kino nakisomye busomi naye nga si hadiisi wabula neekize kumanya kwa mumanyi eyawandiisa ekitabo kakati malayika kyezisinga ekitiibwa mulaba mukulabako jibril alaihi salaam naam sirafil naam jibril kakati isirafil ne jibril zonna zakitiibwa zibalibwa ku mwanjo teri abadde mukyamu ono yamenyeyo malayika ssatu n'agamba nti jibril ye namba one mikael ye namba isirafil ye namba ssatu jibril namba one mikael namba nya sirafil namba ki jibril namba one mikael namba biri isirafil namba ssatu yawadde ensonga zezize mu buntu ngaga nti bwe zibanga ntyampale mpakanya ensonga gye yasoose ku jibuliiru yagambibwati yagambye nti kubanga jibuliiru huwa almuwakkalu bilwahi allazi fihi hayaatu lkulubi ye yaweebwa obubaka obubaka okusinziira omwoyo gw'omuntu okuba omulamu oyaba yeepansikako malayika ereesa obubaka omwoyo gwe okunaasinziirwa kube mulamu ku akhira kubira allah baga nti illa man ata allaha biqalbin salim aliwo na kukiyama yalijja nga alina omwoyo omulamu salimu min ashirik wawo na shirik salimu min alkufuri wawo nobukafu kitegerekese bulungi oyo aba yepansikako nagamba nti kyenvudde nga nti mikaeru yeddako kuba yetonyesa enkuba allazi fihi hayaatu l ard enkuba eyo evaamu obulamu obw'oku nsi enkuba bwetatonya si bantu bokka be bafa wabula n'ebisolo bifa n'ebimera ne bifa n'ebiwuka ne bifa ng'ate ebyo bwe biba biramu bye bituyamba ne tukolera ku bubaka bwa jibuliiru oyo ekitiibwa kye naye tukiba kyamaanyi kiba kyamaanyi isirafil ye namba ssatu agamba lwaki kubanga muwakkalu binafsi fissuuri wabihi hayaatu lhalki bada almamaati ye yateekebwawo atufuyira eŋŋombe ekiyama nga kituuse tusobole okufa ate tudde mu bulamu obwannamaddala okutafaananako nga buno bwe twalimu mu nsi oyo aba wa muzanyo kati ye omumanyi ono yagenda okutunulamu ng'ezikuuma abantu ezikuuma ezirabirira abaana mu lubuto zijjamu emyoyo ng'emirimu gyagyo zino zezisinga ekitiibwa n'olwekyo bwatyo lwawunzise malayika ezisinga ekitiibwa zezo ssatu nga buli emu agenda agiwaako ensonga yaayo kati tugenda kugenda mu musomo ogusembayo si ku zimalayika wabula ogusembayo ku musomo gwaffe ogwaleero naye nga mulungi guli very interesting onaaba otaddeyo obwongo omusomo guno abamanyi abamu bagamba nti minattarafi lilmi yiwa ilimu okugisomesa abantu bakwejalabya kira bulungi abaabaajogerako ne bagamba nti min fuduli lmasaili ogisomesa abantu nga baliwo masala ag'enfisi nga byonna omaze bimalayo kira bulungi ewamu n'ekyo nze ŋŋamba nti oba oliawo kwe kwali okulaba kwabwe naye ng'ate waliwo omulala ayinza okulaba okwawukanako bwekutyo omusomo ogwo okugamba bwe kutyo malayika n'abantu aliwo asinga ekitiibwa kira bulungi omumanyi omu yagamba hatha min atarafi lilmi tarafu kitegeeza ekintu ekirimu latijari ti hatha min atarafi lilmi yo irimu yakwejalabya mulanagamba ti hatha min fuduli lmasaali ago masala ga nfisi kitanga abantu byonna bamaze obbiyiga nibalyoka bategeera malayika n'abantu kiriwo ekisinga kale katwejalabize mukya halaali era ekyenfisi nakyo katutambulire mukya halaali malayika n'abantu kiriwo ekisinga kitiibwa ani ayinza okumpa ansi na bantu kitegeeza gwosinga jibuliivu na omulala malayika naam malayika bantu kati sisubira nti nja kuleetayo ansi eyokusatu kozi eri ng'ana agamba nti wamu byonna benkana oba bonna tibenkana naye omu agambye bantu omulala n'agamba nti zimalayika kakati njagala tuwulirize na bwegendereza nnyo kuba agambye nti bantu n'agambye nti zimalayika alina obujulizi ng'obusiguukululawo tekwa kupa musajja w'amaanyi naye ngaewamu n'ekyo ku byombi kuliko ekituufu enjagala tutegeere kakati malayika n'abantu ekisinga kinewaaky ekitiibwa kye kiruwa kyayawukanibwamu gurupusi bbiri gurupu namba one wega nti bantu abagaa nti bantu muwanike emikono saagala mugambe nti olwokuba tuli bantu nekyo kye tuba tuzisinga njagala nga mulina bujulizi ate abagaa nti zimalayika kati kimujja kunenyezebwa kwawukana kuba ne bano abasajja evuumuluma ilimu nabo baakola kino baayawukana wamulabo baalina obujulizi kakati kubana mwe mubulina obujulizi simanyi bulungi kakati katutandike gurupu eyasooka yagamba nti bantu bebasinga ekitiibwa obujulizi namba wanu bagamba allah agamba mu quran mutuno gwakuleeteranga obujulizi naga ti allah agamba mu quran ibtadirhu bi asmaik mwanguyirize n'amatuugo gateekeyo okira bulungi bagamba ti araaitaka allah yagamba mu quran hatha allazi karamta alayya la in akhartani ila yaumi alqiyama la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila surat isra aya kaaga mubiri isra aya kaaga mubiri bagambe abagamba nti muntu yasinga bagambe bwe bati araaitaka allazi karamta alayya araaitaka hatha allazi karamta alayya iburisi egamba nti omuntu ono gwongulumizaako n'oba ng'omutadde waggulu yaani ye adamu eyali omuntu la in akhartani singongera ogeza nonindiikirizayo akaseera ila yaumi alqiyama paka ekiyama lwe kirituuka la ahtanikanna dhurriyatahu ezadde ebyo byonna ŋŋenda kulibuza illa kalila kujjako ettono ennyo ibuliisi nogamba nti okujjako ettono eba yabulwa busobozi sikugamba nti nja kulekawo ka gurupu kuko sijja kukabuza okujjako benja okulemwa naye abasinga obungi ŋŋenda kukola ki kati aya yonna ewali obujulizi araaitaka hatha allazi karamta alayya ono gwongulumizzaako n'ogamba nti ewa wagulu nnyo mubunnamire n'otuka nokugamba zimalayika zonna zimubunnamire aiwa obwo bujulizi namba one eri abagamba nti omuntu tiyeepangibwako malayika yeri waali obujulizi namba two essuula y'ente suratu albaqara aya satu mwe allah agamba waallama adama al asmaa kullaha allah yayigiriza adamu amannya gonna gonna thumma aradahum ala almalaika bwe yamala n'aganjulira zimalayika qala ambiuni bi asmaai haula
naga nti kale nammwe mumbuulire amannya g'ebintu ebyo in kuntum sadiqina, bwe muba bye mwayogedde nti abantu bajja kwonoonera mu nsi mwabadde batuufu, kale nammwe mumbuulire amannya. Kyagamba kitya? La ilma lana, tetusuubirirako kumanya illa ma allamtana, kyonaffe ng'omaze omaze kubituyigiriza. Allah weyasalira wayigirize muntu aleke zimalayika, choice ya Allah oyinza okugamba nti yali ntya? Malayika. Abantu be baali wakulu waki? Wazimalayika. Omujulizi ogwokusatu bwe bajuliza Surat Swadi aya 7:5 bagamba, kiwulirira ddala Allah bw'agamba nga aboggolera Iblisi. Yamugamba nti maama naaka we Iblisi, ki ekikuganye an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, okuvunnamira ekitonde kye natonda n'omukono gwange n'emikono gyange gyonna. Ebitonde ebisigadde biri mu kun fayakun, bane kiba ni wano Allah asaze waahumbe noga nti ekitonde ekyo ku nsi wali ekikisinga ekitiibwa, muntu yasinga ekitiibwa ku zimalayika. Bwe batyo bwe bakola ki? Bwe bagamba. Ensonga ey'okumeka bye kugendako? Eyokuna bagamba Allah tabaraka bagamba baleeta hadith erimu Mu'jam Tabarani bagamba nga hadithi baku Abdullah ibn Amr ngebaku nabi sallallahu alaihi wasallam, si nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna almalaikata qalat, kiraga nti abantu bwe basinga zimalayika julizi wakumeka? Malayika zagamba nti ya rabbana, ayi mukama katonda waffe, aataita bani adama dunya, omwa abaana adamu wabawa ensi, yaakuluuna wayashirabuuna, balya ne banywa, wayalbasuuna ne bambala, wanahanu nusabbihu bihamdik, fetuli eno tutenda butenzi, wala naakulu situlya babo we balya, wala nasirabu situnywa nga we banywa, wala nalhu situyagala naku babo we yagala, fakama jaalta lahumu dunya, ng'abaana adamu wawateerawo ensi ebeyaabwe, fajalnana alakhira, naffe akhira giweffe babenga tibalinayo mugabo gwonna. Kala Allah n'abagamba la ajalu saliha dhurriyati man khalaqtu biyadayya kaman qultu lahu kun fakana, sisobola kitonde kye natonda n'omukolo gwange bwe nyinza kukyenkanyakanya na bitonde mmwe bye nagamba obugambi nti bane mubaka muli basajja b'amaanyi abagambye nti malayika zezisimawo omuntu yasinga ki? Muyinza n'okugamba nti naffe obwo obujulizi bwe twadde tumanyi kirabulungi. Kakati tugenda ku nsonga ey'okumeka? Ey'okutaano. Bagamba bano abagamba nti abantu be basinga ki? Bagamba anna almalaika lahum uqulun wa shahawat, ekiraga nti omuntu yasinga zimalayika. Malayika ziina lahum uqul wa laysat lahum shahawat, malayika zirina amagezi zitegeera naye katonda teyaziwa kwagala, ekiraga nti omuntu yasinga ekitiibwa. Malayika katonda yaziwa amagezi naye teyaziwa kukola ki? Kwagala. So nga ate abantu katonda yabawa amagezi n'abawa okwagala. Kakati malayika kyeziba zitasobya nti oba zende oba zirye oba zeegombe okwagala okwo katonda teyakuziwa. Naye ffe abantu katonda yatuwa okwagala n'olema okwenda nga mbutuufu obadde oyagala, n'olema okubba ekyamunno ng'obadde oyagala, oyinza otya okugeraageranya omuntu oyo asobola okwekontrolinga n'oli ali awo nga ye ali otomatiki yakontrolingibwa Allah? Bayinza okwenkanakana obujulizi bwakumeka? Obujulizi bwammwe obw'omukaaga abagamba nti affe abantu ffe tusinga ki? Bwobuno aya erimu Qur'an Suratu Imran aya 3:3 egamba bweti inna allaha astafa adama, Allah yasukkurumya adamu wa nuha ne nuhu waakwo alaihi ssalam wa ala ibrahima n'ab'enganda za ibrahimu wa ala imurana n'ab'enganda za imurani yabasukkurumya ala alalamin, ku bitonde byonna biman fihimu lmalaika nane mumalaika mweziri kale muyinza ali mutyo tugamba malaika zezitusinza malaika yosi min alalamina bitonde obujulizi mbuwulidde obujulizi obwomusanvu bagamba tisahabi ayitibwa abdullahi ibunu salaamu abamba mita abdullahi ibunu salaamu yagamba bwati ma khalaqa llahu khalqan allah tatondangayo kitonde akrama alaihi min muhammadi kisinga kitiibwa muhammadi muhammadi simuntu lwaki era ekitonde kisinga ekitiibwa yakijja mu bantu ekisembayo bagamba al malaikatu rusulun ila al bashari malaika baali babaka be batumidde omuntu okiraba bw'olabanga omuntu ng'akutumidde omuntu manya ggwe nti gwe batumidde oli wa kitiibwa okusinga ono mubaka gwe batumye segera bulungi pulezidenti ayinza okukwata minisita namugani genda wa lc wanu owebwa ayise omuwe meseji gundi akisobola wabula asobola kutuma lc wanu agende wa minisita kyakulabirako ekiyinza okwanguyira mubwongo bwamu kaakati allah we yatumira zimalayika eri abantu omuba ng'ogendera kuzikkakkanya kuba kituufu attakubeero baina sharifaini min baabi lhamiya kikyamu okusukulumya wakati w'ababiri ng'ogenderera kukkakkanyako omu era kyatuusanga nennabbi nti agamba nti yono singa abaalimbi nga nabbi yali yali ategeeza nti akyogera mu ngeri y'okussa ekimu wakukulumya ku muusa bw'osoma circumstances ezisoose okubaawo kiraga nti kimugezanga okunsukulumya ku muusa ntuke n'okulwanagana ng'ekigenderwa kukyobaolwaomu omulala abe waggulu niye ate qur'ani bwejja neetugamba tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ababaka waliwo be twasukkulumya ku balala ekyo kyo kiba kikyamu tikiba kikyamu oba oyogedde nti muhammadi khayru lkhalqi yasinga ebitonde byonna nga togenderedde kukyobola bali wansi n'olwekyo saagala bwe mba ŋŋambye nina kyezigendaoga nti awo malayika zaali zikwatibwa enswalwa yinza obirekera awo taganyulwa akati ŋŋenda ku bujulizi bw'abagamba nti zimalayika zezisinga ki muwanike emikono abaagambye nti zimalayika kiwekya kuba tugendereramu kuyiga kale buno bwe bujulizi bwammwe bwemwabadde mulina obujulizi obusooka abagamba nti malayika zezisinga abantu bagamba we bati bagamba nti allah agamba mu surat araf sura kiki aya ya makumi ameka allah agamba ti ibulisi yagamba bweki allah akuotinze statement ya ibulisi agamba maana hakuma tiwali kyabaganye maana hakuma rabbukuma tiwali nsonga yonna yaganyisiza katonda wammwe mmwe abantu ababiri ani naani adamu ne hawa ibulisi ebagamba tiwali nsonga yonna yaganyisiza katonda wammwe mmwe mwembi gwe adamu ne hawa an hathihi shajara okubanga timulya ku muti guno tiwali nsonga yonna wabula kiyakidde illa an takuna malakaini yakidde nti mujja kuba zimalayika buliisi ayinza okubawangulira wa bagambye maana hakuma rabbukuma buliisi egamba adamu ne hawa teri kyaganyisiza katonda wammwe mmwe ebitonde bibiri an hathihi shajara okuba nti timulya ku muti guno illa an takuna malakaini yakidde nti mujja kuba zimalayika amakulu mube ba waggulu oba mube ba wazi ekyo kitegeera by inference bil istintaj nti yali ategeeza nti kiyavudde abagaana kuba bwe munaalya mujja kuba ba waggulu surat araf aya abiri wobujulizi namba 1 kubagamba nti mbutuufu malayika zezisinga ki obujulizi namba 2 yusufu alaihi ssalaamu ng'omukyala amaze omwegomba mukakabaka abakyala mu kibuga batandise okwogera nti mukakabaka ayagala atya omubuuka gw'akozesa omukyala ensonyi zimukwata ayagala okukyusa ensonyi obusungu ensonyi oba azifuule busungu abagamba nti nange kambayite mu kibuga yabayita mu kibuga n'abategekera ekijjulo bwe yabategekera ekijjulo n'abakwasa ebiso bwe yamala okubakwasa ebiso n'abakwasa emigaati ng'alina wakwete Yusufu n'agamba nti musale emigaati egyo n'agamba eno Yusufu nti va mu kimeeza Yusufu olwavaayo ne beesalaasala engalo era bali abakubi b'ekitabo bagamba nti bino ebiseera bye mulaba mu ngalo kwali kwesalaasala okwaliwo ku mulembe gwa Yusufu kaakati balina kusooka kutumatiza nti olubereberye lw'ekyo sitwalina biseera ate kye batalinaako obujulizi kati tudde ku nsonga yaffe kakati abakyala baagamba batya abamaze okukola okusalasala engalo zaffe wakulna baagamba nti hasha lillah kino ekigambo nga kizibu beewuunyani ma haha basharan ono sina muntu in haha illa malakun karimu eno malayika yennyini ekitiibwa baga nti ono si muntu ateekwa okuba ali ku ddaala ly'omuntu waggulu nga malayika yennyini eri eri mu ggulu ery'ekitiibwa yensonga lwaki twesazeesaza engalo surati yusufu aya 3:1 abagamba nti malayika zezisinga ki omuntu obujulizi namba 3 abagamba nti malayika zezisinga ki omuntu bagamba bwe bati olu Allah agamba mu Qur'ani bagambe gwe Muhammadi la aqulu lakum nti wallahi sibagambangako era sibagambe era siribagamba yaindi khazainullah yamawani kaza Allah nze nga alina enjagala ya feeza ne mufuna sikibagambangako wala alamu lghaiba era sibagambangako nti ebyenkiso mbimanyi eyafudde eggulo ne bawati bambikidde nti naye mbenga mumanyi ekiri emabega waakino mbe sikibagambangako wala aqulu lakum inni malakun era sibagambangako nti ndi malayika surat an'am aya 5 sibagambangako ewali obujulizi sibagambangako nti ndi malayika malayika kigambo kya waggulu nnyo kiwulidde bulungi obujulizi namba 4 obwabagamba nti zimalayika zezisinga ekitiibwa bagamba bwe bati Allah agamba mu Qur'an suratu nisa aya 7:2 oba 17:2 Allah agamba lan yastankifa almasihu tikigenda kumwenyinyaza tagenda kukita mwana omulundi n'ogumu masiya ya Isa alayhi salam an yakuna abdan lillah ekyokugamba nti muddu wa Allah bwogera nemugamba nti oli muddu wa Allah tikimwenyinyaza nako tikimukakkanya kyakyo ekisisiwala n'akatono wala almalaikatu almuqarrabun yadde zimalaika eziri ku mwanje wa Allah nazo ziita abaddu ba Allah tizikyenyalamu nakamu kakati bagamba buno bujulizi kimalaika esinga omuntu lwaki kuba Isa katonda amwogeddeko n'agamba nti Isa takitamwa okuba omuddu wa Allah okiraba bulungi sina Isa yekka wabula n'ebiri waggulu wa Isa wala almalaikatu almuqarrabuna yadde zimalaika eziri ku mwanjo nazo tizikola ki obwo bujulizi timubulaba nammwe okiraba bulungi waliwo ayinza okugyamu ekigamba nti wala almalaika almuqarrabuna yadde zimalaika eziri ku mwanjo olinaga ati eziri ne Allah ekyo oyinza okugamba nti sizakitiibwa naye ate nze sibwe bujulizi bwake lwaki kuba ne Isa kati aliwa Allah aliwa Allah wabula ekyali kigendererwamu kye kino nti singa omuntu akugamba nti nze wa LC1 siina nsonyi kugenda kwogera na muntu gundi yadde wa LC2 naye talina nsonyi aba ategeeza ki aba ategeeza nti wa LC2 yandi waggulu kano kogamba nti nze sikwatibwa nsonyi genda na kwogera gundi tugambe oli mwana n'ogamba nze sikwatibwa nsonyi kugenda kwogera na jjajja n'ogamba nti yadde ne kitange takwatibwa nsonyi kwogera ne jjajjange oba otegeeza nti kitaawo yaba asinga ki siwe kiri obwo nawo obujulizi bwa obujulizi obwokumeka bwe tuleeta obwokutaano hadithi ya abi hurayira eva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi yajijjaku allah amakulu eno hadithi alqudusi Allah yagamba nti ana inda dhanni abdi bi omuddu wange kyandowooleza nange kyembeera naye njagala eno aya hadisi kitegeere bulungi omuddu wange kyandowooleza nange kyembeera naye ana inda dhanni abdi bi ategeeza ki nti bw'aba nsaba
ng'atankana nti sijja mwankolera kimwanka. Bw'aba akola emirimu emirongoofu ng'agamba nti sijja mmuwaamu empeera era nange sijja gimu. Allah n'akitangaala n'agamba nti wa ana maahu idha dhakarani, era mbeera naye bw'anzijukira. Afunye ekizibu n'ansaba mbeera naye fa in dhakarani fi nafsi, bw'anzijukira mu mwoyo gw'omuddu wange zakartuhu fi nafsi, nange mmujjukira mu mwoyo gwange. Bw'aba tali mu bantu n'abeeraayo n'anzijukira n'agamba nti subhanallah, oba n'asadda oba n'asala nga tiwali amulabye, nange mmujjukira. Wa in dhakarani fi mala'in, bw'anzijukirira mu lujjudde lw'abantu nga wano we tuli, zakartuhu fi mala'in khayrin minhum, nange nja kumujjukirira mu kibinja ky'abantu ekisinga abo banzijukiririddemu. Kibinja kyekyo kibinja ki? Abambagaye kiyamu ya oba oliawo nga bategeeza nti ewali bazimalayika netwogera ku bantu naki agambye nti wa in dhakarani fi mala'in, Allah agambye omuddu wange bw'anzijukirira mu lujjudde lw'abantu. Bannabbi bajjamu ekigamba nti bw'obeerawo n'osaalira nnyo nnabbi mu lujjudde si bwe kiri, bw'onzijukirira awali abantu zakartuhu fi mala'in khayrin minhu minhum, nange nja kukujjukirira mu bantu abasingaabo b'onzijukiriddemu ekitiibwa. Si malayika bw'onzijukirako nange nga kujjukirako eri malayika ez'ekitiibwa eno gyendi nkira bulungi. N'olwekyo ne bagamba nti bannange malayika zikola ki? Obujulizi bwe basembyayo bw'okumeka obw'omukaaga abakola ki? Abagamba nti malayika zezikola ki? Bagamba nti nabbi yagamba mu hadithi ntuufu ebaku Abu Huraira, yagamba nti al mu'minu al qawiyyu, omukkiriza ow'amaanyi, khayrun, ye mulungi, wa ahabu, era asinga ekitiibwa ila llah, eri Allah, min al mu'minu dhaifu, okusinga omunafu. Ani asinga Jibril w'amaanyi? Ani asinga zimalayika ezaakwatanga ebiwaawaatiro ne zisima ensi ekibadde wansi ne kidda waggulu? Muyinza ezo zisinga amaanyi? Mutubuulire nti nabbi bwe yagamba nti al mu'min, omukkiriza, that generality, obumu obwali awo obugamba nti mukkiriza nti waliwo eyayawulwamu. Ne bagamba nti haza umumun mutlaq, this is an absolute generality, kintu ekiri awamu ekiri absolute nga tolinako oyawuddemu nakamu. Malayika sibakkiriza. Aywa, katugenda mu ribato time, yeruweyo ribato time, kolesa obujulizi bwo none n'aleeta obubwo, katwagala tusengejje ekitofu kyekiruwa. Kati bano bagambye abagambye nti bantu bawanike emikono, naye muyinza okubanga abagendeddemu ate abagambye nti malayika. Kakati kasooke twebuuza ekibuuzo, mwena muyinza okuba abatuufu? Mwena timuyinza kuba batuufu? Kuliko omutuufu, kuliko n'omuki? Ani mutuufu? Kakati katuulire bulungi. Kati abagambye nti bantu be basinga ekitiibwa bawadde obujulizi bwabwe, n'abagambye nti malayika ze zisinga ekitiibwa nabo bawadde ki? Tugambye ffenna tukkiriziganyiza nti bonna tebayinza kuba batuufu. Ekyo nno omuntu okimakira nti bonna tebayinza kuba batuufu, kigambo kiba ky'amagezi nnyo. Lwaki? Kuba ekimu ku byo si kyekirala. Ekimu ku byo kyennyume kya kirala. Guno muliro, guno mazzi, toyinza kubissa mu konteyina emu. Olaba baatugamba abategeevu ne bagamba nti alidaani la yajtamiani, ebintu nga bibadde byennyume bibiri nga mwe abagambye ffe abantu be basinga bwe ne bagamba nti malayika la yajtamiani, tebisobola kubeerawo ateko. Bayongerako n'akagamba nti wala yartafiani, ate era tebisobola kuvaawo ateego byombi nga tibiriwo. Toyinza kugamba nti ekyokuba nti muntu y'asinga oba malayika y'asinga ku byombi tiwali kiriwo ku nsi. Oyinza kugamba nti omuntu mu nsi kisobola okubeerawo nga si mulamu ate nga si mufu. Eyo kale kambirike ndaba musisi. Kaakati katudde ku bujulizi bw'abali. Bano bagenda okutandika okwanukula obw'abali kamu ku kamu. Bagenda kwanukula bagambye nti mwe bagambye nti muntu y'asinga tugenda bawa, tugenda kwanukula ensonga zammwe. Obujulizi bwe mwasoose oba obumu ku bwe mwaleese ne we sibulaga nti mwagambye obujulizi obumu ku bwe mwaleese mwagambye nti ekiragira ddala nti omuntu yasinga ensonga yagambye nti Allah tabaraka wataala genda ziriranti Allah tabaraka wataala yatonda omuntu n'omukono gwe si bwe bujulizi bali bwe baleese era ne hadithi netuziraba ne aya nga Allah agamba kiki ekyakugwanya okuvunnamira ekitonde kye nakutonda n'omukono gwange ng'ate gwe saakutonda na mukono gwange kakati bano bagamba tiaati obwo si bujulizi mwabagayitizi malayika mugamba obwo tubumenyawo buli kyetumenyawo nga mumanya nti eyo ensonga egudde mu ddiiro paka tunaabamalayika tumenyawo ensonga gye mwaleese nti kiki nti katonda olwokuba yatonda adamu n'omukono yasinga tubabuuza ku adamu ne muhammadi ani asinga ekitiibwa ku adamu